Docteur Fabilou misal minima mi jowtima.
Mi yettima isoko Allah barkidin.
Docteur Fabilou, lural hino taska hakunde Israel e Iran wadi balde wano wa Iran felli dronaji e hore leydi Israel dronaji timmudi temedde tati an yi ango mada holko sabi ngal lural hakunde de leydi didi.
Lural hakunde Iran be Israel lural man ngal pabungal amma lural man ngal wangai ha bibbe adama fama no lural man do se hikka himbe fami lural man ngam ko wadi himbe fami lural man lesde arabbe lesde julbe ko tari Palestine Iran Iraq Israel man no hosai lural hakkunde Israel be Hamas do badum lural hakkunde arabbe be Yahuda amma jottande be tawi duniya fu wala mo walliti Palestine be habre de Israel wal jongi do mabbe do umbara bikkoy ha hopital umbara rewbe lesde arabbe man hauti maudo modibe lesde arabbe man o wolwi o wiata kala lesde arabbe man do de fumaji de haura hore wore e haba be Israel e wallita Palestine heba Palestine marandimu mum haddo ni man wolde mako man do on finditini Iran bo hoyi balmi yerbi balmi mum kadi do Israel man
wowi hay so tawi Iran e Israel lurri harende wowa wadude hakkunde mabbe be wowi habude hara ko yimbe mabbe wala pelle mabbe jogide kabirde watta ngon habo e ngal do non en yi'i e tiaggal yo Israel waru yimbe Iran wonbe e Damas kambe tigi be wadi de fellande kambe tigi e hore Israel dun ko holli kembe Iran hino beydi wala ko hon dun an ko honno yiruda dun
do manno ko goddo foti wi'a do ton kam hande Iran to goddo laari sojen Iran be sojen Israel limgal mabbe dayo tirai to goddo laari sojen Iran je be do sigi kambe do to sojen wonbe der kugal do dilli ko bo mbarama hakonu nda be foti wara joda nokkure mabbe do be puran sojen be Iran ko be wiata reserviste Iran do puran reserviste Israel habbalmi Iran bo Iran wanginai balmi mum labdum amma Israel o mari limgal balmi mum e hande do bo goddo wiata ko Iran wangini balmi mum Iran kam holli Israel hande do ta on wi'a se onon mari wolde hande duniyaru do habre banano on numanno on wara on walora himbe on jala be do na banni dum wadi dum woni hande do to en wolwando en joda en daura en ho'a alkawal do en wadata do mando kularani banano demokrasi wi banni mando to en wi en wadan do ka yahana amma to en wi se ko mojo wadda sembe mum do kanjon Iran hollibe ha dedei lesde taribe mando wodi lesde marindi mum kayum bodo mari sembe.
Docteur Fabilou, Iran tiaggal be wadde dun do Israel holli kambe be accata dun be yottoto nde hare ko ha honto ngal lural wawata yade
to Israel wi kayum walai wadan bo do bona en andi tiaggal man ngal wodata habre man de neban e mbarmbartirol bo wadan tur jotta kam no himbe habdata fu ko be wiata communauté internationale o se jotta kam be wallina hunde ɗo ferdu maɓɓe ɓe waɗata ɗo ɓe wangina nda jotta ka haala nda wane ni kada ɗo waɗi aybe ngam mbarol ko e Israel mbari ha bande de Gaza ɗo kanjon turtini Iran kanjon turtini lesɗe ko taariɓe ɗo fu ngam Arabi Saudi turtiniɓe ngam kayum fu rufai balmi amana turtiniɓe ha dow ko larani alaga hakkunde maɓɓe ko ɓe wiyata diplomasi na ɗo turti ɗo man ɗo to na ɓe wo'itini haali maɓɓe ɓe tawi jotta mabbe hunde do Hamas wonay lesdi salori be do kanabe fotay be haba be Iran kam darnde goddo goto be fotay be do haba be Iran hado be do haba be Hamas.
Docteur Fabilou mi yettima sanne useko
useko min yettata ma.